yande jeeri tori min tay sappo e joyi studio kalangu habaruji fulfulde kor jagnalle moɗo hande en sembe habaruji men haaltano do filo jahangal aseo e namo horejo leydi men Niger Issou Mahamadou watto e ndalle région mo difa gam batte yoyde sogeji gonɗo no reena yimɓe toon kañum e faande ɓe ndiyam boni nanno kuji muɗum en kayendu konnan ko wawi wallitede illu alkamisa o wonno ko ton en hono keerol e Nigéria région mo maradi ono asansi nannirteɗe do lawol ɓalol puɗɗi no fawar jondu konna ceede muɗum no ɓeydo ɗum du konnanni wiyama gam batte Allah e ombugol keero hakkunde Nigéria kam waddi ɗum en nanan ko ɗum laati hande yewtere men pinistiɗo kala ngu hono yerno altinere fou en nanan do filla sariyaji filla yohoɓe waɗa gaddi naadu konɗan hono fenande neɗɗo to laabi sariya ɗum on ko joƴƴindo ɗum ɗon en paamowan ɗum madangoje famini en kodi jagnalle mon nannani min Soumana Amadou ko jangantan habaruji ɗi en e fulfulde studio kalangu ɗum waddi ko fa hande mini andina on ngigginanɗa hono laawol ko hoƴano gam batte hono fawarjam pelle mballitoje ɗe fawarjo dukonno leɗɗe duniyaru kañum e ko wiyete ONG ji ko waltiti ko ta e leydi men Niger kañum e leyɗe janan ko warɗo enɗa ko gollote nder région mo Tillaberi nden seede sogeji ɗowtiɓe koɓe jeeya Tillaberi hande nde enna gouverneur hoƴi laawol wiide keɗo toon sogeji gol enna ittama seni ɓe ummeke ɓe jeeya e haqqilleji mabɓiude Tillaberi yaade jokka mbiyen Tillaberi wara ñeme soƴƴo Tillaberi nonno fande Tillaberi ya ayeru warta Tillaberi ya walam warta Tillaberi nonni fande Tillaberi ya torodi warta Tillaberi nenne ne kadi won ko gouverneur hoƴi laawol gam batte hoytinande himɓe ka non won e nder reedu département fou eɓe goodi ɗowtoɓe ɓe ɗum woni sogee ɗi enɗa so wona département mo Kolo nonni yerno mbirnomi e koye kibaruɗi ni hoore leydi Issou Mahamadou o yaari jahangal aseo enna to enɗan difa ɗum ndugam batte o ya fawarjo sogeji gonɗi boowal wolde gam batte Allah fande o walla ɓe fukkin haqqilleji mabɓe nonnoon fa hande du konnan ndaare du konnan himɓe laatiɓe ɓe ndiyam cofol komadugu yoɓoye boni nanni ton enɗa ɗum waddi ko fawarjo ni caggal jahangal waɗi fa timmi bandi min Lamam Boukar waɗni e ndeɗo yewtere komin pirte fulfulde
asawe Mahamadou Issoufou ardiɗo leydi Niger yehi ton difa to o haldi orgal sogeji woygu e go aɓal leydi Niger sogeji gonɗi no kona boko haram nder cekkantaraje ɗen
ono hoƴuɓe aadi nder durwo ngo miɗo yetta on nder baawal mo gollal ngal e ɓurodiron gaɗɗo nder konu ngu to sogeji kawjiɗi filla ndenagu maayi dow cuusal en yimɓe wuroɓe konu ngu dow memi limaɓe konu laatingu ɓooyi ngu amma jaɓe ko mbimi en keɓan jalorgal dow ɓiɓɓe bomɓe ɓe
sera vaincu
Mahamadou Issoufou yehi geskeru kiloji woronje e joyi hedde e difa gam tunto wade hi'a bonondaji ɗi diyele celol komadugu waɗi nder commune o o wi'i du fa handen ko watta milliaruji ɗiɗi e millioji keme joyi ceede sefa waddete himɓe ɓe balliri
gouverneur waɗanimi dima on ɗum ummata konana milliaruji nogay e goho amma min koƴi aadi e wadde sigila ko waddantan himɓe balla dow ko yaawi milliaruji ɗiɗi e millioji keme joyi yaade himɓe ɓe bonande ndiyamɓe hewti kamɓe ɓe yooro torri nder soɓɓirde région
ko o dillowa ton difa Mahamadou Issoufou waɗi hawrino ƴewtinade filla laabi joɗɗinol hakkillo fukkingo kam fuu e duur widdidde ɓiɗɗam bonɗako e golle hirñere de région o
nonni fawari jondu konɗa gam batte waddande hono himɓe ɓe ndiyan komadugu yoɓe ñaami boninan kulle muɗum en waɗi ko fedde goɗon laatindu konɗan woni darni gam batte yaadu yeeso tabita to enan difa wiyetede APEDD Niger no waɗa kawrital hono jawdi gam batte Allah e wallitude himɓe ɓen endan ɗum waɗi ko hoorejo nde ɗo fedde o wi ɓeɗo himɓe yo sakiraɓe meɗen rewɓe e worɓe noon endan yo himɓe no dukonnaɓe kanɗe balliten keddi bawɗe men o miccintini o wi min miccintini on dukonɗa har filla ko darto coɗɗol enɗan kañum e jurumede hakkunde meɗen sewe kettinon nanon hoorejo oɗo projet mbiteɗo madame Jibrila Mariama ko a haalani bandimi Michel Dedji ko landimo
saɗormaji ɗi himɓe difa tawa hanne nder mum
Allah e bonandaji diyele de cellol ko madugu wadi der cakantaraje mabbe kan wadi ko men tingi sigila o hikka illa lewru october diyele den gari tay ko annana har han torde lewru november e garanno diyele dedu gadi himbe gon ciotti nokkuje mubbe fa hanne no wodi wobbe be galato fukko wala du dun so oro gada gan hanne wadam bale ujunaje jeddi ikeme jene illa soji nay sappo jeetati de diyele de nyami dun du sabi ko imen gatta dane dun wallira fa yaha laso lewru november meden kedi himbe gadda ballaji mubbe gada munno me adata ko men kebi dum men jaara himbe kokke no wodi fedde de men cingi hawjo filla on der balla gouverneur region difa
on va procéder au partage
nonni to ena region mo maradu kono ilun alkamisa wonno ko himbe ji hono ceede nebbam asansi wonno beydo sanne sabu se jewama bidoru hono fawar jondu kono so tenon ujune kemi joy so tenon ujune kemi joy warti fa ujunere e kemi jeredde fa ujunaadi nokkuje godon dundu kono wi'ama gam batte Allah e ombol hono faane kero hakkune Niger e Nigeria dundu kono ni won ko waddi dum ciagal mundu kono be kolli wiide kedu stationji tawano to ena sottoji essence ko ura kiloji nogay kay ngol ngalana kebe essence o latiddu wonan tokke lawol balol dum woni wonan tokka lawol gonga nani ko fawar jondu kono ni goto e sottobe essence o mitedo Issoufou Magaji o halani bandimin Mohamed Mamman Illu Marati
gaje de na ya hwara sha
ho kenga dum fuddi hewtaade min de gonga min gii e hobe no tefo e sansi no jahano garta min nani du fu labi adaadi gam majju idum memadu himbe fu gancede e sansi on beydake ton denno ujuner e keme joy bidoru 25 dum sonneti handen ujuner e keme jeetati no wodi du ba chonnobe ujune didi kenga warde handen litre e sansi la soji nay woni Allah tandu andi de litre on cede mum beydoyti ardibe hawju cakantaraaje den ni wala ko bii himbe munyan ni non fa nyande Allah waddi ko yirna
haka nan ko waze hakuri ay
non wontiri do enda ni en aljimande wonno ko do en gallu nyame hono hawrtere horebe leede be seriaw dum won leede jadiyan ko jangan gonde bangi hirnaanga afrique hawrti do enda le hawrinde ko nabe kali halaji kewdi der mum no tawado filo ko darto hono mabbol frontiere won kero hakkune Niger e Nigeria kanye Nigeria benen fu nene mabbol kero goldu konna ni hunno ko lati satorma sanne haala majju ko wadda du konna ni himbe seriaw be bi ginan ni be jetta hono fedde wonde no golle do fio enda gam batte mosolo hebe ciagal be nodda ko to ko tawe hono no kuyde na fu jodo kala fa woda hakkunde mudu en narral wada non no faande hawrunde wonde ko non wada wan do yaade seeda kalay dum wonno le leeru ndu enda ni do yaade sappo mudu en nay tok enda Abuja gallur leydi Nigeria hakkunde Nigeria kanye e Benin gam batte hebande dum mosola non ni faare joni ele habaruji di na tawadu konna ni senen koji jahangal gongal no wade gam batte tindi ngade tindi kanye faawar jondu kono pirtol koye heba sukabe kanye rewbe ngatta koye mo le politiki faawoda be ngad non to en commune mo yelu departement gaya region mo dosso hande nden be tawata wite faande ni daiberi dun du kono wato enda ni region mo tilaberi dum waddi ko faawar jondu kono ni bandimin Abdoulaye Mamoudou yido e mabbe be jewtani dun du kono dum saabi ko be ngadi o do golle secret nanen horejo faande ni hono projet bi tedo pa goddo ko ala
Nous sommes ici.
Golle sigila didabo filla mu waddime ko watta sukabe ummatore nati politique natol politique mabbe goldu wadi imen gada yilaru firta ko edu nokkuje didi men cubi commune yelu e community laberi ko watta rewbe cukabe ummatore cakantaraje de nati politique nati ko watta democratie singo wada semme no wodi du theater komen gatta gam firtude ko e mabbe
yale theater forum
o woni hawaw tondi horejo nenene kay ni hono fedde tende pa goddo wonde wadda ballagam har filla pirto ko e non ni fawar joni ele habaruji din tawadu konani hono wadugol pompiter dum demal mudum walli sukabe jo ensembe ummatore jiabtete imanan takato na bonkuku dum du konna gam batte halle be ngada gollangal fa wad den ne yaadu hurmire wala na wada gasenda dum walli du konna san ele leydi enda sembe ketne nan mbi tedo fawar joni hono alfa Ahmed Umar latido kanyo enda goto e horebe no enda hono fedde singande do inde demangal enda inde trande aniwat ko halani bandimin mbiyeteɗo Fawara Diondou ko nani Hassan Mumuni.
Pomitir farmo mataka gocceedade
pompitere on keɓuɗo fuu remanni noon, wala wi'e ni o awirte na ni o remirte. Ɗuɗal amin fuu gala andal mangal gom dow demal pompitere on, amma fuu e noon himɓen ɗon no nafu sanne nder demal makko, ngam himɓe ko puɗɗa demal pompitere wala keɓowo 10,000 nder ɓurnam duuɓi woronje fuu. Amma hannden Allah e demal pompitere o no woodi keɓoɓe 500,000. Kaden ndu cukaɓe ummatore amin acci yahude Libi na leyɗe Yasin no tefowa, ɓe fuu ɓe naati hannden demal pompitere o, iɓe nafa himɓeeje maɓɓe.
Yeege ka fuu igooge yeege fuu ton ton.
Nani to ena Malidou konna ni sogeji muɗum gonɗi hara keerol e Burkina Faso, keerol e Niger, no toon no egga no koota faa nder reedu Mali ton. Saɓɓe mbi ɗo enna ni kippitanɗo ɗon no keewa cakatiɗɗe ɗo konnal ngaɗi mayideji sanne. Ɗum saabi ndennene kayni ɓe mbi ɓe egga yorno AFP fedde leydi France hokkor habaruji neldude habaru o enda. Ɓe mbi nenene kay ɗum saabi ndenene ɓe egginan yorno ɗum waɗano, saabu waɗino ndenene kay du faa hannde en hono orle sogeji ko watta nokkuji tati ko eggina. Hono si en koƴi kam wonno hon to wiyete Andra Boukar kañe fa hannde to wiyete fa hannde inde tinan kandu ɗo ka fu egginalma yaram to wiyete fa hannde minika. Nonni Fawara Diondou konda ni ono nokkuje goɗɗi kon to wiyete Labizanga kandu himɓe mum egginanoma yarama to enda ansongo. Nonni Fawara Diondou konda nokkuje goɗɗi eggini hon noon enda nene ɗum saabi ɓe mbinene balɗe garoyɗe enda ni eggol ngol no waɗan. Non ni hara fila ko darti latol baal e leydi men Niger, kandu konna ɓe mbi lato baal e leydi men Niger wonɓe leyɗe Yasin neldama talkimo e natugol lanaji piroji gam batte ɓe gara ɓe potta sigila mo Fawara Diop fedde leydi meɗen Niger wonno waɗa fa ya kan. Ɗum wonno tefol coupe mawno mo Afrique ko duuɓinaɗiɗe 2021 enna Cameroun. Nenne himɓe enna fo heɓi talkimo enna kandi ɓe gara fa ɗum waɗa fotterɗo enna heɓa ɓe gaɗa sigila o fa woɗa. Secrétaire général mo feni futta kamo fedde hawjini latol baal e leydi Niger mbiyeteɗo Fawara Diop ni Souleymane Mahamman, nani ko a haalani Fawara Diop bandi min tarnan fuda Ahmed.
Je peux vous affirmer
mi do wawi hakkinkinande on komin keɓino ko laaɓi laaɓayi leynatol jeɗɗire ƴaɓɓinere dow filalatoɓe meɗen baal wonɓe nder leyɗe Yasin ɓen. Oɗo andi eɗen godi wonɓe no lata baal Hongri, leydi Tchak, Israel, Espagne e Saudia, kamɓe nder leyɗe men Afrique misali Guinée e Mauritanie. Wakkati fuudunde ɓe kawre sayto ɓe joɓana ceede talkuru ko nato lana piroat koɓe garat ɗo ñamen. Oɗon andi du lawma FIFA on fuɗɗatana hannden hanto a talata gara o 19 November. No woodi latoɓe baal dow maɓe ɗo ñamay ɓe min keɓayi waddude gam Allah e neɓalla tawaɗo nder keɓol talkuru lana piraɗum. Fugasi kenga la sara ndenne miɗen gatti gikki amin e domde latoɓe amin baalɓe hannden leyjem on yaade jango a talata
edemain mardi.
Har filla yewtere men pinno en kaali haala muɗum nenne fananen ko neɗɗo so fenani neɗɗo to sariya ɗum woni ko dari dow.
Neɗɗo fuu haale haala neɗɗo to sorɗoɓe tawe du fewrano. To jomum no wawi nangede lebbi joyi yahgo duuɓi jeego yerno cerɗo madame goji maimouna gazibo faminiri.
Hanne en kaala e haala ɗatol 2020 laawol séria Niger ko haali haala penno himɓe. Ɗum wonaama nokkuuje ɗiɗi arande kay les sarusuuji a tawa rewɓe worɓe fadde muɓɓe gollude heɓa barki sey tan ñalla no jooɗi nder bureau mawɗo on e tunnina banniraaɓe mum yiya o hooƴi ara do so yaari tileberi ni o hooƴi ara kon sotti. No woodi burtinayɓe sirri ko séria naayi a kawjiiɗo ceede on wujjiiɗe ko ƴo himɓe golle himɓe mum taw woni no ada kan e rewɓe mum tawe fewre ɓaleere tikin ɗiɗaɓɓel gel du kaw won neɗɗo ummo yaha to police naata gendarmaɓe naato kiitotoɗo yaha fenno goɗɗo ngam gañani naadu konda ngam borondi e giiɗum difa. Jomum ummoto tan yaayi o neɗɗo o boko haram woni ngam no yiɗi dekiiko ganduyɓe kawti luumo e wañi mum. Jomum e anni so yahi haaloye haala goɗɗo firtatake naadu suka debbo so bonnama yaha fenno gorko goɗɗo ngam yiɗa haalude moye bonni ɗum on naadu tawe muuyi hokki on on ton nangi e udde
c'est le vrai violeur ou parce que c'est un rapport avec consentement
noyi jikkuni majum waɗirto.
Toute personne qui dénonce devant vous
neɗɗo fuu jaaruɗo haala neɗɗo to mawɗo mum naato policiɓe na gendarmerie naato hiitotoɓe so haala ka laatike pene. To jomum no wawi nangede lebbi jeego o yaade duuɓi joyi kaso yoɓa 10,000 yaade 10,000 na se jomum yi'i a yani dow mum tawama fewre no aɗa wawa kalmade ɗum to suudu séria on ton no wawi nangede yoɓa ceede ɗuɗ se ɗum laaɓi a heɓi gonga kiitotoɗo on no wawi wurtinde habaru on gan higotraɓe ma imma koreji maɗa keɓa paama a laaɓinama dow haala de wondo suudu série a wawi nangude penanɗemo
onmoyi
neɗɗo yata yi'oa
gollide e polici gendarmaɓe hitotoɓe gam giton hakkeji mum nder gollirde sen neɗɗo yahi fenonoyima fuu andu konda penta fewre de tamma ɗum ɗon se waɗi ide sarusiji ɗum fonnito
mettre de l'ordre dans ce qui se passe dans les services publics
ɗo ɗo wonto habaru e fulfulde haaɗi hannde. Assalamu aleykum, mbalenta jam waali.